abaturage kibamerera nabi ariko nta biryo baba bafite kereka ari nk'ibintu bafite nk'amadare zeze mu mazu yabo y'ibiryo aho nta kibazo rwose ariko kuba nta biryo bafite barya ari uko bakoze ntabwo rwose kibamerera neza.
None se ubu tuvugana bimeze bite? Gerageza kumpa ishusho rusange yuko mu mujyi bihagaze nyuma yuko icyo cyemezo gifashwe.
Okay, hano Kigali cyo bashyize imbere abacuruza imyaka bo biremewe ko bacuruza, andi maduka yose arafunze. Ikindi gishoboka cyabayeho ni urujya n'uruza rw'abantu benshi bananiwe kwihanganira iki cyemezo bagasaba ko basubizwa iwabo mu ntara. Urebye muri make nuko wenda kuri televiziyo byagaragaraga ko gare ya Nyabugogo yuzuye abaturage bose bashaka gutaha. Bivuga ngo rero ntabwo iki cyemezo ntabwo bakiresisita, sintekereza ko bari bukiresisite. Leta iri kwemera ko izatanga inkunga ariko nazo zigera ku baturage bigoranye zitanabona umugabo zigasiba undi kuko ziza ari nke cyane bishoboka. Naho ubundi muri Kigali rwose ubuzima buba bwahagaze totaruma.
Uvuze ko bamwe bashaka gusubira mu ntara bari kuri gare ya Nyabugogo, none se ibyo byo biremewe? Baragenda bate kandi umujyi uri muri guma mu rugo nyine hafunze?
Icyo nabonye kiri gukorwa nahageze barahagera kubera ubwinshi bwabo, nta nubwo bari gushiremo ni benshi bashobora no kuraramo, sinzi niba bari burangiye gushira muri gare. Ntabwo ari ukujya mu ntara, ni ukujya mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Nk'abari bari mu mujyi wa Kigali ariko batuye mu nkengero hafi hano hakitwa mu mujyi wa Kigali basabye ko baba bisubiye mu ngo zabo kugira ngo bagume bacumbitse mu mazu y'abandi ntacyo bari kurya. Ubwabo nibo bari gucyurwa, ariko n'abasubira mu ntara ubwo nabo babivanzemo bagira ngo bisubire iwabo. Numvaga kuri radiyo basobanura ngo batuye Huye ngo bagira gute, ariko ntabwo byo byemewe mu ntara, ntabwo byemewe. Ariko mu nkengero bari kubafasha ngo barebe ko basubirayo.
Ariko amasoko agurisha ibiribwa yo arafunguye.
Ikibazo rero ni abacuruzi bo gucuruza se utari bubone umuguzi, kuko ikibazo ni amafaranga. N'ubusanzwe Kigali yari ifite ikibazo cy'ubukene mu baturage, abaturage badafite amafaranga banaho nikora nibo benshi hano muri Kigali. Noneho nabo bafunguye barafunguye gusa ariko nta muguzi bari bubone, baramukurayo kereka bavuze bati buri muturage afite amafaranga. Wenda abakozi ba leta bo nabo sinzi niba abafite amafaranga, urebye ni abakozi ba leta ariko abaturage rubanda ruseseka nta mafaranga bafite. Ni ibintu biri muri Kigali n'ubundi baryaga ari kwirwa basabiriza bagera gute, ubwo rero urumva ko hongeyeho konfinoma nta mafaranga yo kugura ibyo bicuruzwa bafite. Ibyiza rero yisubirira hafi imiryango ye nibyo abashaka, kugira ngo niyora niba hari n'uwahinduje imyaka agende amusaba ati nyongere. Ariko mu mujyi wa Kigali iyo bibaye konfinoma gutya kugira ngo umuntu azaguhe n'amafaranga cyangwa ibiribwa byo ntabwo byoroha.
Ariko ubwana ndaruhutse ni ibyumweru bibiri gusa, abantu ntabwo bakwihangana buriya?
Wakwihanganira inzara se? Ntabwo bishoboka. Iyi covid rwose pe hari n'abavuga bati nimureke twemere twice ariko tutishwe n'inzara. Harimo abavuga bati kuko ikibazo ari kimwe, hari urubyiruko rwinshi mu muhanda, abana benshi bari aho b'abaturage badafite amikoro ahagije. Wenda n'imibare sinza uko ibihagaze muri Kigali ubarunye abaturage bafite aho bahagaze nibo bishyiraho abana babo. Wakwishwa n'inzara kwihangana uri umuntu mukuru ariko umwana ntiyihanga, urumva rero n'ikibazo gikomeye. Na leta itatanze inkunga vuba, ndakubwiza ukuri bwo iyo buhinduka ibindi, cyane cyane ko n'urubyiruko dufite muri Kigali ni rwinshi cyane rutagira icyo gukora. Muri ino minsi yashize mbere yaho ikikwereka ko nta mafaranga ari, ubusambo bwariyongeye. Ijoro ryose usanga mu dukaritsiyo turimo abaturage benshi induru zivuga ngo bamenye inzu bashikuje umuntu telefoni. Urumva ko ni ikibazo kikwereka ko nta mafaranga ahari, ntacyo kurya bafite, bagahita bishora mu ngeso z'ubushitani.
Birumvikana ko icyemezo cyafashwe cyagize ingaruka zikomeye ku baturage, barababaye cyane kandi ntibafite uko babigira. Ariko ku rundi ruhande nanone umuntu yavuga ati leta se yo ibigira ite ko yafashe icyo cyemezo mu rwego rwo kugira ngo irinde abaturage be kwandura COVID-19? Ari nkaho utanga inama, wumva leta yakora iki itakoze kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza?
Icyo leta yakoze nayo ubwayo ntekereza ko itashobora w'umuturage icyo ashaka byose ariko ifashe nk'icyo nk'ubu bakavuga bati wenda nyuma y'icyumweru tuzajya muri konferensi nerekereza ko hari byo byarushaho kumvikana ufite uko agenza agasitoka ibyo ashaka gusitoka ariko umunsi umwe na kubivuga mbere bajyaga bavuga isaa sita z'ijoro mu masaha kagorana no kubyubahiriza uyu munsi babivuze mu masaha mbiri z'ijoro tugomba gukurikiza umunsi ukurikiyeho nawe rero usanga ntacyo biba bitanze kuko nta sitoke abaturage bafite mu nzu zabo babivuze rero bati icyumweru kimwe nyuma yaho turajya muri konferensi nekereza ko ari icyo byatanga
bakabanza kuburira abantu ko guma mu rugo igiye kuza abaturage bakitegura
icyo rwose cyangwa icyo gifasha abantu n'utakwitegura yakwihangana nyine kuko baba baramuteguye
bwana ndaruhutse murakoze cyane kuri ibyo bitekerezo musangiye n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika
murakoze namwe
bwana Mbarubukeye urakoze kwemera kuvugana n'ijwi rya Amerika ndatangira nkubaza iki cyemezo cyaguma mu rugo wowe ubwawe n'umuryango wawe cyakugizaho izihe ngaruka
urumva ntabwo nakubwira ngo bihagaze neza ntabwo ari byiza habe na gatoya ntabwo ari byiza ntabwo ari ikintu gishimishije ntabwo ari ikintu umuntu yabona naho yahera ni ikintu kibabaje cyane icyifuzo cyaguma mu rugo kirababaje cyane ngeweho byanandenze byangoye cyane kubyakira byananiye ubungubu
hari umwihariko ufite hari ingaruka byakugezeho wewe ku giti cyawe zikomeye ku buryo kubyakira bigoye
umva nawe ingaruka zirahari nyinshi cyane ingaruka zirahari ku buryo izo ngaruka ubungubu ziri kugenda zingarukaho ngaho tekereza wumve nk'ingaruka ufite wowe ubyumva ngaho tekereza kugira ngo bavuge bati ngaho guma mu rugo iraje guma mu rugo iraje yewe ndi umunyabiraka ndi umufundi niba ndi umufundi nta n'akazi nari mperutse nako nari mfite hirya iriya za rusororo kari kamaze igihe karahagaze kubera ibikoresho byari byarabaye bikeya kugira ngo mu rugo rero tubeho kwari ukugenda umuntu wakora ikiraka hirya no hino gutyo parejuru parejuru urabizi umufundi aha ngaha akorera amafaranga ibihumbi bitandatu mfite abana icyenda nanjye n'umudamu turi cumi n'umwe ibyo ngibyo byo nabyo ubwabyo ntabwo dushobora kubirya ku manywa na nijoro turya amafaranga arenze ayo ngayo niba ari ibihumbi bitandatu mbizana byose mba navanyemo na tike kandi ubwo mba nindiritse ku manywa nta n'ikintu mba nafashe iyo ngejeje mu rugo ibihumbi bitanu ni ukuvuga ngo turabirya bigahita bishyira ku manywa nijoro nitwongera kurya ngawutekereza rero niba bavuze guma mu rugo nkaba ntafite n'igiceri mu mufuka igiceri cy'ingiki urumva byangizeho ingaruka no gusinzira jyewe tunanasinziriye naraye ntasinziriye umutima uhagaze na n'ubu naramutse nicaye mu rugo byanyuriye nabuze ukuntu mbyifatamo kandi mfite abana batoya bagera muri batanu mfite n'ab'indaheka n'abatutsi ndabatekereza nawe byangizeho ingaruka ku buryo bukomeye cyane ku buryo ubungubu amaso yanjye sinzi naho yanareba n'umutima wanjye wabuze naho wagarukira mu bibazo mfite
aho mu cya hafi abantu bose bagumye mu rugo nta muntu n'umwe wigeze asohoka
urumva uyu munsi abantu babimenye nijoro abantu baramutse bari mu magambo bahangayitse bamwe bavuga bati guma mu rugo irabaye nta kintu dufite abantu bari bari aho ngaho babugera bazerera gusa bavuga bati ntacyo dufite nubwo wumva ngo hari abahashe ariko abahashe nabo mu makaritsiye akomeye nk'aho ngaho za Kimironko za Nyarutarama babasha kujya guhaha imifuka y'imiceri n'amasukari aho ngaho mu masoko ariko nk'aho ngaho muri karitsiye y'iwacu abantu bose bari aho ngaho kuko n'ubundi bari basanzwe babayeho barya mu buryo n'ubundi bahashe nta kintu baba bafite bizigamye hariho nyine nk'uko bari babayeho ntabwo wavuga ngo wagiye guhaha ku ndi ngo abantu bose barahangayitse abo numvaga uko ntuye ku muhanda bafite ibibazo abagore duturanye bari basanzwe bibana bafite ibibazo bavuga bati noneho turabigenza gute turabyifatamo gute ndetse ni ikibazo korona ubwayo ni ikibazo ariko n'ikibazo cyaguma mu rugo cyatubereye ikibazo gihangayikishije cyane cyabaye ikibazo gihangayikishije cyane ntabwo ushobora no kubyumva wowe oya nta no gushobora no kubyumva ni ikibazo gihangayikishije cyane rwose kuko umuntu aravuga ati nibyo koko wenda korona umuntu yagendaga agahako ariko iguma mu rugo yo turayifatamo gute ntaho umuntu azajya ni ikibazo wa mugabo rwose
nkurikije uko urimo kubimbwira n'amarangamutima nkumvana ni ukuvuga ngo nta kumanura imbabura rwose na gato uyu munsi ubungubu murabwiriwe
reka nkubwize ukuri rero kugira ngo wumve ukuri ngiye kukubwira ubungubu umugenzi wanjye niwe nari maze kubwira ngo nari nararanye amafaranga ibihumbi bitatu hariho amafaranga igihumbi ya tike nari nzi yuko ariyo ndi bugendere mu rugo nkabasigira ibyo bihumbi bibiri bakaza kugura nk'ubugari bagasoroma n'idodo wenda mu murima cyangwa bakanazigura ariko kugeza ubungubu ibyo bihumbi bitatu ubu tumaze kubirya ubu nijoro nta kundi kongera kurya ubwo birarangiye urabyutse none se urajya kwikopesha ahantu utazishyura udafite ubwishyure ndetse wanagukopa ubwo ni ukuvuga ngo ayo mafaranga turayarinze tugiye nyabugogo ahantu tuguzemo umufungo w'ibijumba ubwo bakaranze n'utudodo nyine n'utubuta tw'ijana ubwo nyine turariye ubwo nyine birarangiye ubwo ibindi ni bya bindi bajya bavuga ngo bibara benshi ubwo ni ukuvuga ngo ndahanganyitse cyane ndi mu kwibaza byacanze byandenze nta fatiro mbifitiye zefiri ntaryo n'ikibazo
birumvikana ariko se bwana mbarubukeye ibyo byose leta ikora ko ari ugushaka kurinda abaturage ngo badahura n'ikibazo cya virusi ya korona urumva ikindi yakora ni iki yabigenza ite kugira ngo ibyo bibazo byose uvuga bye kubaho
ibyo ngibyo ikibazo cya virusi ya korona byo turabyumva ariko leta nayo nifata ingamba izajya zifata yatekereje imenye yuko niba n'izo ngamba zifashe igomba kuba ifite uburyo yateganyirije abo bantu kandi uburyo bukwiriye none se niba abantu bashobora kubaho bafite abo bana nibadaduha bazaduha kawunga ariko ntibazaduha igikoma ntibazaduha ibiryo by'abana niyo kawunga n'ibishyimbo niba tuzagira n'amahirwe tukabibona njyewe rero inama nabagira niba hariho ikibazo cya virusi koko turabyumva irahari turabibona irahitana abantu turabibona ariko turasaba leta yuko yashyiraho uburyo bwo gufasha abantu uburyo bwo kumenya abantu n'abantu bafite abana batoya nashobora kwifata n'abana nkabafata ariko tebwo noneho abana nibatabona ibyo kurya bwo nzabasohoza iki urumva noneho hazaba hiyongereho n'ikibazo cya korona hiyongereho n'ikibazo cy'inzara leta rero yakabaye ivuga iti nubwo tubahaye guma mu rugo utabibaye koko tukaba tuyumva kuri icyo kibazo ariko nibashyireho ingamba zo gufasha abantu bafite bene ibyo bibazo kandi mu buryo bufatika atari ibintu byo kutwikiza cyangwa se kutujugunya hirya wenda ngo badufashe uko biboneye bashyireho uburyo buboneye bwo kudufasha no gufasha abana bari batoya kuko bashobora kuvamo bwaki